kene chukwu onye firi mama kene chukwu onye firi mama mmiri metara bụrụ mmanya atọrọ ndị agha eche ji na gba ka o se ekwu okwu ka o se mihe ya chukwu onye ọrụ amara nwoke ụdọ mma ihe niile ahụ kwuru ọbụ ihe ọ na-eme ya Tatiana.